Alors mon cher Loapo, quand on a bien mangé, bien bu, et ensuite qu'est-ce qu'on fait mon cher?
Oui mon cher Mangwana, c'est très simple, on danse.
On danse avec la musique.
On danse avec le tout puissant Okeja.
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 Du grand maître Luambo Magiadi.
Exactement.
Yeah! Attaquez!
Mabemi kyo, yaya, kayo na kufa.
papa mae, otomboe.
Dindi sa baton, bilo balo mana bango baebi bango na kisa soyo, baebi bango na Afrika, bakomi kokota poto, pona bilo balo bae, kolanda bango teo, landa mosala kota la simate, bimisa mongongo e,
luambo e na landa teo, luambo e na loba nidio, bisoto luka kaka nidio. Opération, musique ya saïdo, et mata, pas problème ya moto na moto, et talise ye moko, kozoana ye to akele liye, et tali bisoteo, peuple y konta musique yoka, y konta pa palabre, gaina oke jazz, et zanise li sanoe, ay gai mangwana e, eme zali ma bebi kyo. Yaya, na yo na kufa pamba e, ondongo e. Eme zali mabe mingyo. Yaya, na yo na kufa pamba e, ondongo e.
Oke loko.
Yeah. bae, odongo e.
You're listening to Ambiance Congo on WRIR 97.3 FM. My name is David Noyes. I'm here with Mr. Fred Mbiso, and we are paying homage to OK Jazz. But first, let me tell you, the Alegba Folklore Society, a freedom celebration. The Alegba Folklore Society and the Gordon B. Hancock Foundation invite you to Juneteenth, a freedom celebration. Join us Friday, 9 p.m. at the Hyperlink Cafe, 814 West Gray Street, for an empowerment concert by the revolutionary legends of spoken word, the Last Poets. On Saturday, June 17th, the symposium begins at 11 o'clock at the Imani Center, 15th and Hull Streets, in a discussion of Tavis Smiley's The Covenant with Black America. On Monday, June 19th, the events conclude at Boaz and Ruth, 3030 Meadowbridge Street at 6 p.m., Juneteenth National Freedom Day, and we are here. For details, call the Alegba Folklore Society at 804-644-3900 or visit them online at www.efsync.org. Fred, tell us a little bit about this next song, Kadima. You know anything about it?
David, I believe I do. Am I on here?
Yes, you are.
Okay. Oh, this next song is really... I think it's the way a love song should be sung, and the assumption is this: the person they're singing to, they're appealing to all their sensitivities. And now here is Kadima by TP OK Jazz.
All right, from the LP Franco and the OK Jazz Appelli Volume 2. Here is Kadima.
Baba bote yo apesa yon kombo princess Kingo mwambe kitoko ya maji Etoile ya fami babo yo banda nangay Nakulanda yo te suka molongo Kadika bela gande motema mama oh oh Kadika bela gande motema mama oh oh Mama oh Kadima na senga kio permission Na kende mobembo si mayan sanza na kozongay Kadima na senga kio zelangay So kina uti mobembo na kuta yo Makambo manso leloko mabongwani Balo binangay obali tunza Oh, kana zwine shok na motembay Kadika belangande motemba mama oh oh Kadika belangande motema mama oh mama oh Suare asuka tozala kabiso mibale Loma kona kingo sheri okone nane nangai mamae Gai pelo kona yo susi ele inzoto Na pesa kio lopete onti ala mosapie Ola kisa kaloko la karte a citoyen Batika kotungi sayo ozali okipe Maka bomanso leloko mabongwani Balo binangai obani mao Onga na suine shok na motemai Kadika benangate motemba mama o oh, oh. Kadika benangate motemba mama o oh, oh. Thank you.
zuka toza la kabiso mi bale loba kona kingo sheri onkoni na lenga imama e kai pero kola yosusi ele inzoto na pesa ki olopete oti ana mosapie ola kisaka loko la karte a citoyen batika kotungi sayo ozali okipe makambo manso leloko mabaluki balobi na ngai obalikadie onga na zwi de shok na motema e kadikabelanga nde motema mama oo kadikabelanga nde motema mama oo Kadima, oh, di bonkananga okwana, bozela kise na kende mo pempo he. Kadi oh ya mama, nani alambinga inga na kati ya bolingo na biso, bolingo boinga na kati ya mpongi, kana zala kikolala e. Oh, di bonkananga okwana, ozela kise na kende mbembo e. Kadi oh ya mama, matiti ya misolo kola seleri, kingo mambelo kola Santa Maria he. Baba, soare ya suka tozala kabiso mi bale. Loboko na kingo sheri okole na nendangai. Bambula na bankake tonokela kabiso mi bale. Epa ya per mouche tozala kabiso mi bale. Na voiture ya mudizo tozala kabiso mi bale. Kadina singa kise motemba mama oh oh. Kadina singa kise motemba mama oh oh. Tozala kabiso mi bale loba kona kingo sheri okolela lela ngai mama e ngai pelo kona yo susi ele nzoto na pesa ki olopete otia na mosapie ola kisaka lokola karte ya citoyen batika kotungisa yo ozali okipe makambo manso lelo koma bongwani balobi na ngai obali kadima onga na zwi de so na motema e kadikabelanga nde motema mama oo kadikabelanga nde motema mama oo. Oh, di bonkananga kokana, bozela kisena kende mo pempo e. Kadi oya mama nani alambi ngai ngai na kati ya bolingo na biso bolingo boinga na kati ya mbongi ngai nazalaki kolota kadio ngai nazalaki kolala Oya mama Soare ya suka tozalaka biso mibale Loboko na kingo sheri okolela lelangai Bambula na bankake tonokelaka biso mibale Epa ya per boucher tozalaka biso mibale Na voiture ya mudizo tozalaka biso mibale Kadina senga kise motema mama oh oh Kadina senga kise motema mama oh oh Yo na uzariko kende mama oho Yo na na maboko ya mana mama oho Yo na visingo ngana mawa mama oho Kadina singa kise motema o mama Kadina singa kise motema Kadina singa kise motema o mama Kadina singa kise motema mama oho
You're listening to Ambiance Congo on WRIR 97.3 FM, Richmond Indie Radio, radio for the rest of us. If you have requests or comments, you can always call us. Area code 804-649-9737. We're doing homage today to the late, great Franco Luambo Macchiati and Le Orchestra Tout Puissant OK Jazz 50th anniversary this month, the month of June. June 6th, the band was founded. We just heard Kadima. And that song goes out to our friend Haha Le Professeur. The song before that, I believe, we played was a cooperation featuring Sam Mangwana on vocals, and that one went out to our friend Daniel. I got another request here. We're going to be playing primarily requests today, it seems like. This one is for Julius Nyerere, who would like to hear the something from the Shock, Shock, Shock series of Franco and the OK Jazz. From the LP, Le Grand Maître Franco, Nana Bagnol et les Tipi OK Jazz, the LP, Cherchez une maison à l'heure pour moi, chérie. We're going to hear the song, Trahison.
Basi ebeleo, bamba na ba tongo kongai, bamba na ba finga kangai, doeli mobali oho. Yekuta kipakateo, yango ngai pe na juge, mobali ankurajaka le malheureux. Sape alibala, et si la mana monte mao, à la disana l'opete, pona mona kavoile ouro. Bakanda pe basua, na moa kanyan sola mayo, tantique la pe balekio, bawela kamo balio. Mobali a komi ngando, a komi kotinde la baboti na ngami kanda mabe. Na kote la kwe mobali yo, vis-à-vis a bambaron na ngai, monde nge tobe taki na bango lelo na échoué.
yo, liboso ya kolinga na mama. Bona nini oh, osalaka ngai boye, nakaba motema na ngai, epai na yo eh. Anga nini oh, libame ya nini oh.
You are listening to WRII 97.3 FM, and you have tuned in on a great day. It's a great afternoon here in Richmond, Virginia, and we are celebrating 50 great years of Luanzo Luambo Makiadi's music. Coming up next from a Sono Disc production, there is a song here, David, that reminds me of my youth. And when I play this, I get all those pictorial memories all come gushing down. Here is Voyage na Bandundu from my CD, 20th anniversary, 6 June 1956 to 6 June 1976, Volume 1. Again, you're listening to WRIR 97.3 FM.
Na koti masuwa o mama Na nani nazako kende nzela ya mosala Nzela ya bandundu mbala liboso mama ah. Ngana keiye, ngana kei Mwasi peba na nyoso na tiki na kisasa So kisange zalina mikanda boti ndelanga Boye bi malamu na keize la ya mosala ah. Na koti masuwa na kona na ebale ya Zaire To tiki ebale ya Zaire to koti maya kasai To tiki maya kasai to koti maya kwilu Mai ya banko konzela ya bandundu Avyo eme mingai Na komi na nyoki nyoki mboka mabaya Na lali na mbeto na kopanza bananangai Na komi na mkutu kaka nenge moko mama Kufina maya lakie Koya nite tina mokote mama ah. Mosala miziki nzambe ya pone langai Mosala koye mangana pona mama Soki boye kilelo na komi na lwamboe Kuka mwanite mokili mosi bobo mwani Zibolae Mosala miziki eponi ekolote Mosala miziki ezalina empe Soki boyo kilelo na komi na hoke Longo mape ayembaka na African jazz Brazos pe abetaka na African jazz Mama
Mama
na koko mali kamoli ninga na sali na koko makobo na ngambo kamo bimbae na koko mabalingi na suwate masia o ata yuda bomaka yezu batanga kaye boyete o mama na koko mwe mama na koko mwe tata na koko mwandenge nini basala mibalie na koko mababo mi mabara sebi na moko na koko mabasengi divorce sebi na moko soki okaboni na mwasi olingi ya tula soki okaboni na mwasi olingi ya zwate soki okaboni na mwasi olingi bafami na ye baya kobondela yo Mais moi n'ai dit les, mais maman passe. Et salbaka salanzi maman. Ben angol me sale sale. Biboy kaka banandondo. Oh mamalen, oh mamalen, maman. Mais moi n'ai dit les, mais maman passe. Et salbaka salanzi maman. Biboy kaka banandondo. Oh mamalen, oh mamalen. Mais moi n'ai dit elle, mais maman passe. Yes, alba kasalanzi maman. Benangol me sale sale. Biboy kaka banandondo. Oh mamalen, oh mamalen. Masi ale. Mais moi les dieux, mais maman passe. Et salve à casa l'anzi, maman. Benangol, mais salé, salé. Biboy, kaka, banandodo. Oh, mama, ye salve a casa la nzi mama. Oh, mama.
You're listening to Ambiance Congo on WRIR 97.3 FM, Richmond Indie Radio. My name is David Noyes. I'm here with Mr. Fred Ambiso. We're playing 2 hours of music by Franco and the OK Jazz in memoriam and in celebration of 50 years of the OK Jazz.
Yes, David, and for those who just joined us, we just want to let you know in the second half of the program, we will play some music from all the other members that really, whose careers came to fruition as a result of being in Franco's team. We will exclusively, maybe not exclusively, we'll play a lot of their music in the second portion of this program.
And there's a lot of them. And we'll start that off, actually, it almost started off with a record. This is a request for Allie. She wants to hear something sung by Josky Kembukuta. This is from the LP of Michelino and Franco called Lisanga Yarbanganga. We're going to hear a song called Mutumbula Mpimpa.
Televisión bana nani akofuta ata asalaka momongo momongo ya mobali eleki kaka nakotoka te papa kovivre sans yo nakotoka te papa kovivre sans yo
Listening to WRIR 97.3 LP FM. As that song was playing, I was talking to David here, and in as much as Franco and Tabule were bitter rivals in the Congo music scene, but occasionally they did get together and play music together, and when they did, it was so beautiful. David just provided me with an album, Omona Wapi, Franco and Rochero, which is in mint condition. And we think that right now, in this time, you must listen to Lisanga ya Banganga. This is, listen to the refrain between Franco and Tabule. They sing together. It's such a beautiful, David, play that song.
All right, I will. But first you need to tell us, the LP we just played was called Lisanga ya Banganga. What does that mean?
David, that's some homework I'm going to do while, you know, maybe you're looking at me like you know the answer to that.
Oh, but you told me earlier. Okay.
Oh, well, guess what? Lisanga ya Banganga means two sorcerers getting together. You know, just a little interplay with witchcraft and all this, but it's all done in fun. Now, listen to the two sorcerers actually singing together.
All right.
Banasai bakutani na mpoto Basangani lisanga babeta isikie Banasai bayokani lelongo na mpoto Lisanga ya banganga ya bayebie mama
Lisanga ya banganga ya luambo fango Lisanga ya banganga ya tabule igosheo Lisanga ya banganga ya mabatiku michelino
Bati atembe bati bakite o mama Batali lelo na biso e bayoki Balobi bayoki o mama Lisanga ya banganga ya bayeli e mama
Lisanga ya banganga ya luambo fango Lisanga ya banganga ya tamule igosheo Lisanga ya banganga ya mabatiku michelino
Esengo na motema o mama likambo likoka ki konsala mateo li salami bami fiti bakangi monoko mama lisanga ya bayebi banazai
lisanga ya banganga ya rwambo fango lisanga ya banganga ya tabule igosheo lisanga ya banganga ya mama
Toyokani koko mami bangeo Toyokani Likambo lizali peteo Tabule Tosala mosala eponga Yazai Lisanga ya paye bie Mama
Lisanga ya bagaga ya rombo Wambo Lisanga ya bagaga ya tamule Iwonshelo Lisanga ya bagaga ya mamatiku Michelino Lisanga ya bagaga ya paye bie Manasai
Baloba kakala tozala kinde Bapandae Soka de tozala kinde Bapandae ya mizikie To putani lelo yo na poto tokani To beti miziki na elenye Isanga ya bakanga ya bayemye mama
Isanga ya bakanga ya lombo fango Isanga ya bakanga ya tabule yoshemo Isanga ya bakanga ya mabatiku michelino Isanga ya bakanga ya bayemye panasai
Kanezaliteli kaboya motema To salipara ya poka poko mama Incroyable meme Lelo tomora nina miso ya batwe Ya mkuta zalitepeli na miso e Isanga ya banganga o ya bayemye mama
Isanga ya banganga ya luambo fango Isanga ya banganga ya tabule hiroshero Isanga ya banganga ya mamatiku michelino Isanga ya banganga ya bayemi panasai
Vixie, Betali Data, Babi Ok, just na Afrika, Makasaka Boko, Atalanta Saxo, Saxo, Oye Boko Voy a partir a la foto Ya por un traje Venga Un picón La paz
Nisanga ya baganga ya mabati kumi
chelilo Nisanga ya banganga ya bayepi panasai
Lua popola lindanda nana yeba Bola lindanda hara kwa kanolaka Bato bayoka batika tebe ya koyoka nae Dosito yoka nina poka ya poto Nisanga ya banganga ya bayepi wako
Nisanga ya banganga ya luambo